izenzo seyishuba imvamisa into yokugcina esiyicabange ukuba sivula amaBhayibheli ethu. Akuzwakali kwisidingo lokho. Akuzwakali kungena khaxa. Othola ukuthi yona siyithola sesikuyo ngoba iyo kanye ezokhanyisa otweni lomnyama esuke sesibhekene nalo. Angiqale ngibekele ngamukele engosini yethu eFresh ngengosibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kwesinye isikhathi impilo imnandi kakhulu, kodwa ukuthi kwezinye insuku ivesi besemathunzini afiphele impela ey'khathini zobuhlungu kumbe sishonele noma kungathi asazi ngempela sidwanguza sibhekephi. Kukulezo y'khathi kanye la khona singazi ukuthi sijikele kuphi ingempela. Sonke mlaleli sesike saba kuleso simo. Ake kucobelele leli vesi elingelinye lamavesi acashuna kakhulu. Amahubo 119 verse 105. Izwi lakho liyisibane enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Amahubo 119 isahluko eside kunazo zonke eBhayibhelini. Abhalwe indoda ebhekene nobunzima obunqala empilweni. Iyikhathi ezimnyama futhi lonke leli hubo lingumkhuleko uNkulunkulu ngalobo bunzima ekubo. Izwi lakho lesibane enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Akumnandi ukuzwa lokho sihlobo. Isibane enyaweni zethu ukuze sikwazi ukubuka ukuthi silibeke kuphi igxathu elilandelayo kulo mhlaba omagada ahlabayo. Nokukhanya endleleni yethu ukuze sivuse amakhanda sikwazi ukubona kusekude ukuthi le ndlela ibhekele. Ngithola ukuthi kunabantu abaningi engibaziyo abakholwa uJesu. Kodwa kulezo y'khathi ezimnyama lesi sibane lokhu kukhanya izwi likaNkulunkulu lifihlwe eshalofini thizeni phezu kwemfuhlumfutho zezinto selize lagcwala iy'ntuli kumbe liyicambalalele nje nalo la icinga ombhede wakhe alivulwa. Ngicela ukubuza utho ngakube konke lokhu kukhona umqondo okuwakhayo ku izwi lakho liyisibane enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Lithole ulisebenzise. Maliqhake ngokukhanya. Menze uNkulunkulu akhulume ukukhanya kwakhe phezu kwempilo yakho kulezi y'khathi ezimnyama empilweni. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Lezi nkulumo usungakwazi ukuthi uyithole ngeWhatsApp. Okwakho siwhatsapp kule number 067 706 0077. Kungenjalo ungene kwiwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.